An sich ja, an sich ja, an sich ja.
Sehr, Okto, P-I-C-C-A-A. Energy was a man. Bizni biz, iwe bigi au ndogo. Niko mbele, wako nyuma kamgongo. Bizni biz, iwe bigi au ndogo. Niko mbele, wako nyuma kakishoko. Bizni biz, iwe bigi au ndogo. Niko mbele, wako nyuma kamgongo. Bizni biz, iwe bigi au ndogo. Mindo bigi, nini maosogo.
Nili sharp lojo, kadema napiga na BJ. Octo the young bigi call me CJ. Bola, kredoska chiwa na ma DJ. Wakisikia ni rolling, wana finya replay. Wakisikia ni boring, wana anza kudelay. Mr. Thugs, I'm in the building. Excuse ni kingia place, waresho sema that nigga kuna vile. In fact, angu ni kue Octo, waresho ni call. Alafo kwa zile za
yo,
ati zile za bullshit ka mavi ya ngombe. Bado mini ya ngipele mblaka ule demwa egobe. Nisi mungu mchona na kitu msini ombe. Data na hiccup naenda home na kikombe.
Biz ni biz, iwe bigi au ndogo. Niko mbele, wako nyuma kamgongo. Biz ni biz, iwe bigi au ndogo. Niko mbele, wako nyuma kakishoko. Biz ni biz, iwe bigi au ndogo. Niko mbele, wako nyuma kamgongo. Biz ni biz, iwe bigi au ndogo. Mindo bigi, nini maosogo.
Floki H2O, uliza maji maji. Mindo sniper ka producer wajiganji. Wanajita maji nega na wana ganji. Squeeze snaga time ya kuroll na watiaji. Chenze kubisha na mtu wangu kauna kipaji. Nukula mandazi fuck house of manji. Ukini bosana pia, neza kupeleka Senegal. Mtu wangu lafu nkudi off ka El Haji. Kenya na hijaji, ni hijaji reason. Daily na wa snipe ka Wesley. Niki grab the mic na wa smack down ka wrestling. But he's WWE ninja. Hini YGB of the fidelity na keep it raw. Na keep it raw like mtu wangu the big show. Na niki grab the mic in a new letter is a big show. Ni P-I-Z-O, act like you know.
Biz ni biz, iwe bigi au ndogo. Niko mbele, wako nyuma kamgongo. Biz ni biz, iwe bigi au ndogo. Niko mbele, wako nyuma kakishoko. Biz ni biz, iwe bigi au ndogo. Niko mbele, wako nyuma kamgongo. Biz ni biz, iwe bigi au ndogo. Mindo bigi, nini maosogo.
Point blank range and niggas are still missing. They got big dicks but niggas are still bitching. Backbiting dickhead daily they keep snitching. I'm a real octopus, you can't get me, keep fishing. You wanna know about me homie, keep reading. I'm on the front and I'm happy daily to keep leading. I call them asshole cause all they do is keep shitting. Kibera stood up when them niggas were still sitting. YGB taking over homie, no tripping. I'm a grand paper chaser daily, I keep flipping. I stay head cool and that's why they keep singing. I'm on top of the food chain homie, keep reaching. Cause like your past I grab the mic and keep preaching. My Nike stays fitted and that's why I keep kicking. They can't swim in my flow so they keep sinking. I got no brain but yeah I keep thinking. Stay so thin and that's why they're still ticking. Wanajidai wa chafu, wanajidai wa flow. Mina come out so fresh and that's why they're still stinking. They're still stinking homie.
Biz ni biz, iwe bigi au ndogo. Niko mbele, wako nyuma kamgongo. Biz ni biz, iwe bigi au ndogo. Niko mbele, wako nyuma kakisogo. Biz ni biz, iwe bigi au ndogo. Niko mbele, wako nyuma kamgongo. Biz ni biz, iwe bigi au ndogo. Mindo bigi, nini maosogo.